yande joni termin ta chapan tati studio kala ngu habaru je fulfulde korja woni modon ni to endan difa kala ngala naji piroji mudum mabbitama horede leydi Niger Mohamed Bazoum kanyum ko arri mabbitongol endan gal inditirama hore leydi meden Niger kiddo biyetedo Tanja Mamadou alle golleji ngeñudde o wadani leydi yorno horede leydi Mohamed Bazoum haliri non ni har fil ko dar teddene ko leydi Afrique wodani kodo dum wonno do fi ko dar to fa hanen ko non dille wambe le tuba ko be kanyum wadano koro yewter godon wadande do gal nyemen ñande sappo jettelew décembre ko fordi e ñalande itanande dille wambe duniyar non ni fa hanne yewter men pinande studio kalangu do fi ko dar to sariyaji hala hala bata keji jojina di leydi Niger kanyum le duniyaru e do fi hakkeji sukabe famarbe kor jamone modo min Soumana Amadou janganta on habaruji di enna ni e fulfulde no tawani hono hollugol talki bata keji do fi ko darto fawar jondu kono ni hono sariyaji le leydi men Niger dum wonno ko faane wada hono faane du pirtol ko yaade himbeje gabbatte be pama dum e wonno hono basi ko fawar jondu kono ni bol wala ko hatto hakkunde lenyi joddi di way waddude en wati ko dufta yiti gedu mudum dum wonno battu jodda kalen do fi jonde jam ko wada tok endan difa dum du ko danni hono himbe hobbe gari potti e majjum Iliyasu Saley lamido kanta kany wonno maire mo fulatari o andani Habibou Garba e do fi ko be kaldo mudum.
Nous sommes réunis ici pour
min kawrana to gam hollude talki do mirde ladde din kamfu endiam bibbe wuro di fa keba wurude der portal ende nagum lamu wadi bawde kewde der majjum amma haday ko nyande fu kippitan e nangade nimbe non diwte jeddi jamajum didini e witade ko walde nati hakkunde fulbe e lenyo larabu bi tengol ahamidi der lawol majjum wadi ko horejo leydi on sigili bat jodda kale nim e fu pama gollal mo henno fu laami be fina tawa bendo pama ko woni golle mu en eto iridum fillito hande min tawa kena en noddide bibbe region difa e dowtanade laabi laamu cingadi nimbe keba jodaade le jam e sewo der region difa
la region de difa
noni ko la ngalanaaji piroji ngal difa mabbitama hande ndi en jonka mabbitama indite ramadu ko nanni horjo leydi Niger kiddo biteddo Tanja Mamadou wakati wono mabbita hono fawarde joni hono kolanga lanay pirnga endani kenya alal sappo jene lewru desambre du enda horejo leydi Niger Mohamed Bazoum o haali o holli o wi hono dum fu yobude Tanja kandu konna golleedi wadi ni leydi endan sembe ketno nano yewter makko de wadi wakati mudum ko bandimi Mani Moussa neldimindo.
Le président Tanja, c'est un homme.
Hore jono leydi men Tanja Mamadou o ñunede ko bude yideede der region difa ko sede en non leydi Niger den fu foti seni ƴewama gollal ngal o wadi wakkatino o laami leydi din ko rafke jarande naagu on fuddi Tanja Mamadou hebi ardangal do fi ndenaagu ko watti min der fi ceedudo e ko leyde de to ngam miccitaade mo wadi ko jipporde lanaji piroji de indi tira do inde makko e jiidam dum hunde ko wadi dum hegino wadi ko indi tira inde nokungu
tout a fait judicieux les gens sont fiers
kedde ni to enan difa fa hande keben kalen do fi ko darto no battu ngada do wite difa ngala ko wada sappo jeete lew décembre ko nyalade wada do fuddum woni ko himbe wurngo endan yi e battu ngu endan yala weli dum minna ko heewi fu non ko be kalni Habibou Garba bandimin tawad yey to kandu fotto e battu
tane sona cebay ni bangonno no bi a fijo gon watta to hande kangoni wada min nani beldum maggodu sanne fijo gon wadi e jam hanti le jam nimbe koti wuroje mudun le jam e sew min jetti horejo ledion e adimo yottini
wala hokko min bi ata sayni min jetta Allah lamdo hokkumin jonde jam nata hakkune amin e waybe do fi joddingo jonde jam Allah daydammo bawde
di kayna
bi leddi Nigeria muradu jugo gaddiyan do yewi fijogo faa wodi undo jokkol endan no hakkune amin caka leddi Niger e Nigeria kebudo muraduji mo fu no nodda bandum handen deni ewama leddi Niger e Nigeria fu no go'o gan adaji mabbe no hauti
to fijongo wadiri no wodiri yettore Allah sayni min ela Allah beydana nimbe habbare bangu to neddo nati fu no ya habbinibe nokko fu e wadde golle mo e
boyte normal
teddende ko fawarjo leydi Afrique wodani kodo kanyi e fawarjo do fi ko dar dillo wambe ya leydi tubakobe dum wonno hono kore hawrinde wadande sappo jeta lew december gam batte yewtudo en nan gallu nyemen dum du ko na hono wadobe yewtar yaade himbe dillo wambe tawtebe chadale kay won ko wadi dum sabu heba fama do majjun sanne tawama du ko na nyalande sappo jeta lew december fordi e nyalande itande le duniyaru e do fi dillo wambe endan dum waddi ko fa hande ni horejo fedde wande ne do batu biete do pere Moro Amanino o holli dum e wonno ko o yi e majjo o wi Afrique en donno yoppa teddende wodanno kodde endan sanne no halni Michel Dedji
tradition africaine
der fina tawaji e dinaji kewdi der leida Afrika kolli ko beron hanoni laamu neddo ni amma dum wala le jaman hande o gamudum wadi ko wonbe no cigilo batu o kala nimin do mudum idun tawa harto saru siji kawjidi fi arzuk on ngala nokko tawana sigilaji dibe godi jo inde do filla bitino nimbe ko wala e lawol dum ko wobbe wartiri dum hunde biddan bonda ku no wodi kulle de Late Yasin Tilsini min e wadde wakkati fumi da watta dande yaade e nimbe waylude jikuje mu en koje laabi ewan noy mbawirta sodon dirde endam misali farto bitino nimbe ko wala e lawol dum no hakke non gondo do neddo fu no wawi mabbe tande neddo lawol arzuku wodi du no wawi warde e mo hen non fu
nonni har fila ko darto hono mardi himbe e fawarjo no wittinde dille wambe dum wonno ko yewtere wada aljumaande to enda agadez hawridi kon na kedde be dum yewto fu fa tukkude dilewambe ko e mudum em be jewti do dato laamu burtinaangol dubinaaji didi e sappo e joy e do fi ko ndarto hono dillungol himbe naadu kon na ni hono mardi himbe di endang nani ko Ousmane Mamman lati ko docteur kawjido hono sarusi kawjido durdugo e dilewambe durdugol e faande du kon na ni hono mardi bondiyaade himbe nani ko halni Anice Karim do fi ko be ngad dum endam
Vous avez vu dans la salle les différents.
Halaji kewdi himbe jetti do majji. No dara majji ni lawol laamu juddinaangu hetane duubi ujinaagi didi e sappo e joyi himbe kolli metta derde do fi lawol laamu worbe godube dekiraabe dubbe no tirsi jomun joddo e goto. He wakati jugo ngadino ba goto on no hepporo neddo joddo e mun garrafi bawde waddi chaddale kewde hano rafo bongo torrungo himbe ko lawol laamu juddinaangu waddi de lawol goto min gaddi fi hakkeji himbe dilla wambe leydi gombe de leydi Niger gomnati leydi hodi adi renugobe no dermundo filla ciawtinaaki wade do fi lawol laamu joddinaangu batu joda kalen didi gada ko horebe jeccotobe himbe kettino leydi e horebe e leydi yasi do labi di handi ciawtinaaki wade mudinol wade
sont pour la revision de cette loi
ta enna le département mo gaydu kono ko to himbe kebe njoyon kay en warle wurobe tengo gatawani le commune rurale mo fawarjo ni tununga be himbe du kono dilla waynaani hono chadale denaago ko hebibe hakkunde benen Niger Burkina Faso ko be ngardon endan du kono himbe non latibe hono awanobe liddi non jiabe leydi Niger yanobe jodobe farton endan nani ko fadel alu haldi goto mabbe latido holli sede do majjum
baken kasa mas pelle fellobe no gada kipiteji mabbe der Burkina ngam honida gomnati leydi din amma be memaymi say bene yari kabbinibe mun kerol to bene hawti kerol e Burkina Faso fu yari kabbinibe ngam be dena keridi kabbinibe gombe do keridin wadi pelle fellobe kipitoy far jemma kabbinibe wanda hadde wuro ami gandel himbe Boko Haram no wodi woto barado do undu ami gada mun be kokkimi balde tati be gida be gi al bane do goto do undu min o gata diyam fi o do kan hulkini min wadi min doggi min acci wuroji amin wobbe gala bawdo ko wadda tabbi do wadi be doggiri har Burkina wobbe do nati leydi Benin garrafi bawde ko wadda tabbi do dalilaji di ni wadi min doggi
nonni prefet mo gaay laati yeyoy be do himbe ni o wi himbe non ko watto hono duubi chapane nay non be gonno be jotto enda e be gada gollal awgal liji mabbe gal enda nonni farja har kibaruji din no tawadu kon nan ni hono jowrube tawabe e leydi Sakwara kanyu e horebe bangeje region leydi Tilabirto en kay won ko hawri hawtade e faande du limamube modiba mawbe gabbatte be gada joda kalen be pama dum woni chadale ko tawani no torri hande sanne himbe tab der bangere den don dum waddini fawarjo gabbatte pamen fa woda nani lamido Sakwara mbi te docteur Moussa Sadou Kalilou o andini dum bandimi Moussa Hassan
Nous avons discuté.
Min kali do chalale fuko bibbe wuro ben tawda gam min bawta hebande chalale dem mosola seni min kebay famde sababu majjun e waddan de dum mosola e hantode batti joda kalen on du min jojjino an sigila golle mola morde leji on odon andi rafike jorande na gu tawado der leji ndi fudu le region tilaberi o e jide amin kungel aranel ko waddan ta dum mosola kan woni harto sariyaji nimbe don gam rafi gadol sariya lobbo kan waddata berde mettude der koreji du seni apurdindini bibbe mafu gere no chalora ndene to sarobe ittu juude mu en e sukabe mudu
pas que les parents démission
nan horde leydi Mohamed Bazoum o hali ko darto batu 17 décembre hawrin leydi men Niger der mudu o wiina haani wiidagol wade le leydi ndi enna gam batte Allah e faame no wadi ko torraji di watton endani hono terra ko wanno wakati bon hono fawrjo lanaji leydi France wono jabbone fa himbe tato mayi ciagal mundu fa hande ni kanko Mohamed Bazoum o wi no tirsidu konna himbe France du konna wada wiidagol do fi o se yiti wadi be basi be enna heba be pie sawru majjum nonni do enda ni faande galle nyame wadama hono batu goddo dum won kollolo hono bugali mawdi indi tiraade manden nenne nekka dum do konna ko wada docteur Ibrahim Mamman Lamini ka wonno hono horejo club kawjido gaddol majjum o halni Michel Dedji dum sabi ko dum wada
depuis 2019
illa itane dubo inagi didi e sappo e jenay klo monden Niger fuddi itane fu no wada kollol gan holla iri asliji bugali dandi indi tiradi monden handen deni neddo no yidi bugali dandi iri monden no tilsi neddo soda worru fu ujine chapande joy onon andi der iri bugali dandi no wodi iri asliji fa ujine kemedidi e chapande joy amma majji fu iri monden kam buri darja handem birugol bugali dandi golle non ko sukkabe ummatore wawta tefiri jawdi fudo der wakkati mo gonden ko ummatore no boytoro e rafi golle dum wadi minen wutiner en minen gada ko watta himbe anda mugali dandi iri monden hitane hikka deni mugali dandi monden kanji chapande joy kolla der majji jiego o kanji kebi barjari
jom il y a 6 pigeons qui ont gagné des prix
do filla hakkeji sukabe famarbe e hebude koreji kam wonno ko gatta yewtere meden pendinol njewtodo majju kaw mbitere Siddiku Moussa o andinan en demo wonno ko labi sere jojjindo majju
labi duniya joddinaadi do fi hakkeji sukabe suka fu no wodi hakke tawe e koreji dume woni hakkeji di
le droit à une famille
akka tawrede lenyol ko nafirta suka on filanade yudimu wodi du no rena suka on torraji no hokkamo du yaadu yeso tawrede yudindi kanjun renata suka on kanjun wallatamo o janga hokkamo darja wada du o hettinane yerno datol no gayi e tati batakeji lamorde leydi dimbiri kambe labi sariya der leydi yaade der leydi adunaaru fu wi saarobe no woni do mu'en mbirdi suka bebe janginol mabbe kanfu e renu gongo no wajibi be balla mobe be jiwi hemum be fudu gomnant kambe sadu siji mu'en no hani walliti debbe do fi on ndenno fi koreji di kawande na go aranu yaade e sukabe ben amma ko buri wadde der mun woni anditede ndenno se jomun tawama e koreji fu yudi mudun no famete wi'e mane woni bi mane amma suka mola fu koreji famete
sans attache familiale ce n'est pas le cas
dey noy tukabe e saro e mu'en boppi illato dima yela no wodi labi seria kolludi no sarobe gon wawta jogiri tukabe be
oui bien sûr
ngonga non kanwani misali jagade suka janano morimayi dum boyi koledi Niger tawaka der labi din amaba ko mingalano hendu ministere hawjinde fi sukabe embur Jordan rewbe dombalaga suudu saria Niger hokki lawol jogade suka janano mane suka be janambe be gorio e dekio jogino den joppidum dillude yaade der leede gom amma habde neddo jogade suka janano sai to bida gol wada do gorio dekio be pame do ko be ngoni no wodi kadin lawol ko jangol ko leedi ndi no tokkito jeewa noy ngurda suka be ben wontiri
voir de visu les conditions de vie de ces enfants là
e do don ko habbe me fulfultili hande assalamu alaikum balata jamu